Voice B.
My bot.
Lily.
My bot. Siyabadu, sema. Ninu yangu, ninu yangu yasuka. I'm living my life, not living a dream. I'm singing, making people living that dream. Kama fasana kuye tasema sana ni bong.
Sana ni bong.
Kama roi na kuma kwenda chonga kwa dada.
Chonga kwa dada.
Oh, missing up, you seem bold. Kina kuya mchabo
abot.
Misina na mabo
abot.
Sitanza mbiyo
hey.
Misina yusimbo
abot.
Kichwa kina kuya mchabo
abot.
Misina na mabo
abot.
Sitanza mbiyo
hey.
Pitaenda mwadada. Katare, sita zambiyo hey. Mambo ikipite, sita zambiyo hey. Pitaenda mukatuba, pitaenda mukinya, pitaenda mubele, pitaenda mubado, pitaenda mwadada oh. Misina, yusembo kichwa kina kuya mutabo.
Show.